ngicela umthande, thande nsuku zonke. Thande nsuku zonke. Ngicela umthande, thande nsuku zonke. Ilungdali wethu. Ngicela thembeni muntu wami. Ungasuki kuyo umdali wethu baba wethu. Ngicela uhlale thembeni muntu wami.